Big strong of Benny, pretty hair studio, Pakistan on the beat, producer Miram, Saido, DJ Ken, DJ John, Skia Hill.
Sasa nimekuwa kwangu kikwazo, tamona mtu kwa kivuli kama mtu mzima, nimepenya kichwa chake ni kama ule mtoto mdogo. Oh yeah, wangu nilipomkana aliniza kwa nimeachana. Oh yeah, nikamwambia ya kwamba kuacha kulangu la jana. Oh yeah, wangu nilipomkana aliniza kwa nimeachana. Oh yeah, nikamwambia ya kwamba kuacha kulangu la jana.
Crazy baby,
Aristokaya, tuko pamoja ndugu zangu.